Hezekiah 44:1. Wayesengiyibuyisa ngendlela yesanga elingaphandle lendlu engcwele elibheke ngasempumalanga. Verse 2. UJehova wathi kimi, leli sango liyakuvalwa, aliyukuvula, kuyukungena muntu ngalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ungenile ngalo, liyakuhlala livaliwe. Verse 3. Kepha isikhulu siyisikhulu siyakuhlala kulo, sidle phambi kukaJehova, siyakungena ngendlela yompheme wesango, siphume ngendlela yawo futhi. Verse 4. Wayesengisa ngaphambi kwendlu ngendlela yesango lasenyakatho, ngabuka bheka inkazimulo kaJehova, yagcwalisa indlu kaJehova, ngawa ngobuso bami. Verse 5. UJehova wathi kimi, ndodana yomuntu, beka inhliziyo yakho, ubone ngamehlo akho, uzwe ngezindlebe zakho konke engikukhuluma kuwe, ngazo zonke izimiso zendlu kaJehova, nangayo yonke imithetho yayo, uqaphele indawo yendlu yokungena, nazo zonke izindawo zokuphuma zendlu engcwele. Verse 6. Uyakusho kuyo indlu ehlubukileyo yakwa-Israyeli uthi, isho kanje iNkosi uJehova ithi, nina ndlu yakwa-Israyeli mazanele kini zonke izinengiso zenu. Verse 7. Lokhu ningenisile abezizwe abangasokile ngenhliziyo nabangasokile ngenyama ukuba babe sendlini yami engcwele, bayingcolise indlu yami, lapho ninikela ngesinkwa sami nangamanoni nangegazi naphula izivumelwano sami ngazo zonke izinengiso zenu. Verse 8. Anigcinanga inkonzo yezinto zami ezingcwele, kepha nibeke abayekunigcinela inkonzo endlini yami engcwele. Verse 9. Isho kanje iNkosi uJehova ithi, akuyungena endlini yami engcwele owezizwe ongasukile ngenhliziyo nongasukile ngenyama kubo bonke abezizwe abaphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. Kepha amaLevi adeda kude nami lapho Israyeli eduka, eduka elandela izithombe zawo, ayakuthwala ububi bawo. Verse 11. Abe yizikhonzi endlini yami engcwele, abonise amasango endlu, akhonze endlini, ahlabe iminikelo yokushiswa nemihlatshelo yabantu, eme phambi kwabo ukuba abakhonze. Verse 12. Ngoba ebebakhonza phambi kwezithombe zabo, aba yisikhubekiso sobubi kuyo indlu yaka-Israyeli, ngalokho ngiphakamisile isandla sami kuwo, isho iNkosi uJehova, athwale ububi bawo. Verse 13. Awayukusondela kimi abe ngabapristi kimi, angasondi nasezintweni zami ezingcwele, izinto ezingcwele kakhulu, kepha ayakuthwala ihlazo lawo nezinengiso zawo azenzileyo. Verse 14. Yebo, ngiyakuwabeka abagcini benkonzo yendlu emsebenzini wonke wayo, kukho konke okuyakwenziwa kuyo. Verse 15. Kepha abapristi bamaLevi, amadodana kaSadoki, ababegcina inkonzo yendlu yami engcwele, lapho abantwana bakwa-Israyeli beduka kimi, bakusondela kimi bangikhonze, beme phambi kwami, banikele kimi ngamanoni nangegazi, isho iNkosi uJehova. Verse 16. Bakungena endlini yami engcwele, basondele etafuleni lami ukuba bangikhonze, bagcine inkonzo yami. Verse 17. Kuyakuthi lapho bengena emasangweni egceke elingaphakathi, bembathiswe izambatho zelineni, uboya bezimvu bungabathinti, lapho bekhonza emasangweni egceke elingaphakathi nasendlini. Verse 18. Bayakuba nezigqoko zelineni emakhanda abo, babe namabhulukwe elineni okhalweni lwabo, bangabhinci okujulukisayo. Verse 19. Lapho bephumela egcekeni elingaphandle, igceke elingaphandle labantu bayakukhumula izambatho zabo abakhonza ngazo, bazibeke emakamereni angcwele, bembathe ezinye izingubo, funa bangcwelise abantu ngezambatho zabo. Verse 20. Abayukuphucula amakhanda abo, bangavumi izihluthu zabo zibe zide, kepha bayakugunda amakhanda abo. Verse 21. Akuyukuphuza iwayini oyedwa umpristi lapho bengena egcekeni elingaphakathi. Verse 22. Abayukuthatha umfelokazi nolahliwe babe ngabafazi babo kepha bathathe izintombi zozalo lwendlu ka-Israyeli noma umfelokazi ongumfelokazi womphristi. Verse 23, bakufundisa abantu bami ukwahlukanisa okungcwele nokuyichilo, benze umahluko phakathi kokungcolileyo nokuhlambulukileyo. Verse 24, ekuphikisaneni bayakuma ukwahlulela, bakwahlulele njengezahlulele zami, bagcine imithetho yami nezimiso zami emikhosini yonke yami, balingcwelise isabatha lami. Verse 25, abayukuthinta ofileyo funa bazingcolise, kepha ngoyise nangonina nangendodana nangendodakazi nangomfowabo nangodadewabo ongenandoda bangazingcolisa. Verse 26, nxa esehlambulukile uyakubalelwa izinsuku ezisikhombisa. Verse 27, ngosuku angena ngalo endlini engcwele egcine elingaphakathi ukuyokhonza endlini engcwele, uyakunikela ngomnikelo wakhe wesono, isho iNkosi uJehova. Verse 28, bayakuba nefa nina ngiyifa labo, aniyukubanika imfuyo kwa-Israyeli, mina ngiyimfuyo yabo. Verse 29, bayakudla umnikelo wempuphu nomnikelo wesono nomnikelo wecala, konke okwahlukanisiweyo kwaka-Israyeli kube ngowabo. Verse 30, lonke ulibo lokuqala lwakho konke nayo yonke iminikelo yakho konke eminikelweni yenu yonke kuyakuba ngokwabaphristi. Nimnike umphristi ulibo lomqhakazo wenu ukuhlalisa isibusiso phezu kwendlu yakho. Verse 31, abaphristi abayukudla ukuzifeleyo nokudweshuliweyo noma ezinyonini noma ezinkomeni.